proper na wanaganda vi proper na wanaomba ni sota na wanicheki na sotano. Kwa nini ubonge na ubonge juu ya rabbit? Si ubonge juu economy, inflation, global warming. Isi kisomo ni attention, global warning. Wanabonga wanioni, wanasoma wanisomi. Saumi niko wax na shona longi. Ninatoka one end, ikienda the other end. Na by the time irudi, story sha change. Waliongezea chumvi, wanadish makadem. Wanasafishas free, wakanika mbaka plates. Wakasema time ni waste, ati always niko late. Look at his face, ataweza kuimake. Niko focus kize, plan 2010. Wacha endele kusay, say. Sema men are dogs na women lie. Hizo ni thoughts na zineza kuwa right na zineza kuwa wrong na zineza kuwa left na zote ni kusema. Uliza wahenga hata hao walisema na usiku walilala. Nikawa lilemewa jule mate walitema na waku wamedema. Walitana kisu kwa mgongo wakitia na promo. At CDF it had to help it had tengo baro za length. Ati mouse is a health na mfuko zao ziko kept. Corruption it had reduced ati life it had kwa good. Beita shuka ya food wanatuchukulia mafool. Sezo form 16A ime cause death. Na swali ni hey, village strategy help. Wache kusei wa act, wache kusei, say.
Wana say.
Freedom of speech na association. Neza bonga shit na msini mention. Ama ishu zangu ni sweet zina drive attention. Nika attention ni die. Bile mna bonga ifai. Huku na marafiki wananisifia tu. Rabbit ni aje, hiyo ngoma yako ni die. Umetolia video na hope ni nice. Una punchline tight, bastu ilikuwa right. Una gigs at your night. Nina best time wani to mic. Shutaka mnae ni kukolu kamu to pick. Tucheki ukispit. That's the shit. Nikitantu hivi wa shanza ti rabbit ata make it. Alafu yo ngoma yake ata si deadly. Kubonga ni free na mi stete meki. Wacha wa say, say.
Wana say.